studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be on e jam handen alal baare sappo jeegon lewru janvier hitande 2019 sappo e jeddi yamde yabbori masilima chapane na e jeuf Ousmane Niall buldo kabaruji do fili damal to boggi jande to on kumpitete wede maccuda ko an heddi wadede le mali fudo le region kay o buri fewde eto raaji ngadaadi fewde e himbe nokkuje yogaaje le o region baale community hakkeji be adama en kulliti metti mu ben kadi duddi golleji ko badato hitande joni ko moto ngaji kany e mobilaji doni pick up ngaji kada doggude le nokkuje yogaaje le sahal e wuddu leydi meden di nyon onno ku gon do le hakkundere nde e dum wada kutteji do gurdam himbe e wi yogaabe talataare kenyende gollerde hurmitama kande daranade haybude e horde golleji di gollerde nantinode kabaruji ka ngatta nenno ko nantinobe kabaruji gollata fu de gollide daronto darde yodi woni sembe kabaruji kiki da ko bismillah modon hedade margal an heddi wadede fa han li e region kay o golle kollitaado wiyede yo yanugol hakkeji bibe adama en matama wiyede wadama le gelle kerwane bagama bugu sokura sawula neno keimera kany e bama bugu de himbe de nokkuje yogabe neno holitama wiyede batte mudon doggi warde bamako molade bale community hakkeji bibe adama en kany e community habude margal kadi di golleji anandartudu e lamu o sakkade fa dun selwaade e leleedi me indi fa laba fa be dur en famu kedden Oumar Way Gallo e Ousmane Dikko
dongo domogo
nyande fu dañan ka baado se yel lengendi gorko mawdo duubi chapande jeddi yel nama lengendi kaman kana kaman joro
ala lay dugukura
fa handen margal an heddi leleedi malindi yimbe le hewbe di do torraaji gondi e yottade ala jabbino don gendi no dirtendi sakore idum le commune jeme kuraba le cercle kita rewbe le worbe kanye sukabe piale odo nokku tiagal ko be cali maccuda ko be dido toraaji jotti koliti wid odo golle hana jabede fi
habudu neddo nadde le galle mudum fiya jom suudu mudum faareedu mum firto goto wonko wadde kay hono mudum jannaaki laataade maccudo yimbe hewbe denaaki e le majjum hikka batabe jabaali laataade maccube margal yalti ko boyi le mali
pelle kuminide habude e maccuda ko be kolli metti mabbe le odo golle kedemo kanko professeur Abdullahi Makko kanko laami fedde no dirte meddet de ko sifi do hen
l'état doit prendre la mona han dara de dan farena leedi an kobe ko wadi le lamu kita ko wanna ki fei sukabe worbe mobe fu piete batte be chaltike dum jannaki ko mali lato yaage le leful gol jingande margal le duubi temede noge e go leedi modube keta lami be anakaani andande se darano fa nawa fay goto hultali fay goto du naba kasariya
avocat be dido toraji jotti kolitiwide joddinan plaintiji fewtude halfa be kanko maitre ceule jarawi hakkeji beedo yimbere jabbama e leedi o beedi le hen duwide margal nyalawma hando yo wadde bonanda fewde e bibbe adama en jaatino leedi malindi worrino
sakiraabe ando solo jidibe darade famodo mbay jewde di kabaruji fuddo hello jame Facebook e Twitter do di numeroji di chapande jidde jo chapande jitte enay sappo go sappo go chapande jidde jo chapande jitte enay sappo di odo mbay holitinde ko woni hakkilaji modon dabare amande go o lewru fevrier hitande 2018 hadu gol doggingol moto ngaji kany e mobilaji dibe noddir pick up ngaji di le nokko yogaaje segu moti e dumbuto hala mudo ana heddi hono cercle nyono e wi himbe gendindi yogaabe nanno de dabare ana wada kutteji kewdi do ngurdam jamare de anniko Mohammed Baba Kunta hebini en do faccitango Oumar Way Gallo
kanko kuma daw ñono o wi wala fu ko amiri dido dabareji sona fab joto yelono be kani habirde e wayde denago saka magasa holiti wi terroriste kanye bandiji di fu moto ngaji kanye pick up ngaydi mbadato so ngada bonandaji mudun en o beydi le hen du wi dido dabareji bamiraka fa torra jamare de kedemo ko mo sifido hen
kana yimbe jogo mbaka kessa le nokudo wayde denago wodi to yimbe ciutete se masimbine jogaka mbarte jati dum e wonde e mbawa yarde no weldi en hono no fay hunde wala ni
riene te yimbe ala to nyonoto kolitiwid lamo tinno jewto dido anniaji no wori sabi debbe bihi golleji mabbe di fu moto ngaydi be mbadoto sabi keba gollude dun tabe jata furdu moto ngaydi be nawtirto
c'est vrai
gonga ka yo denagu men wanda ka non an bonnal yimbe ko heewi moto yo gollirgal yimbe non fay wadude yimbe ko nawtoro heedi gawana ko yaafi c'est debbe jibin gon mum wari du yaafana yimbe arande yimbe an kolino ka caggal mudun wadnaali wobbe selde wobbe be selde minen gondi e tetede jawle amen le e tagal le ndi fu masibaji ana doga e do amen mi wawa wiide yo hunde lobbe
on do wattu fu kawrital waton hakkun laamu kobe kanyen yimbe wonbe tonbe be jewto no dido anniaji wordi kanko kuma do o hollitiido moto ngaydi kanyen mobile pick up ngaydi fa na bawi yaade wakkati jeegom yamde fa yotto noga yamde o beedile hendu wiide yimbe mballobe kabaru nedda ko be so ngari le nokko wajib sina minitere ngabe do to dum en won ko mamman baba kunta hebini studio tamani nyono
hakkilaji himbe nyono ana pecci do kabaru no suudu sariya mabbe ndu gollerata sini yogabe kolliti wiide humini be sariya be anan golle mumbe ana moji yogabe kolliti wiide wanan non wori anni ko woni hakkilaji mabbe mahamman baba kunta landondiri e mabbe
ko mbaw mi halde terminal pelo tan ko be ngone mun ko be gujje nay yimbe do be nawa wuybe njahan balde didi tati ya wuybe ne jirlo pourquoi gujjo nangado dere sac so biya ka prévu voilà là d'accord prévu voilà mais gujjo nangado ne wujje so yettima tribunal balde sapo joyta ya jomu ne yirlo kasi vraiment tribunal so be golla golle de minen tigi min golla nako e men golla men de voilà ko dum kanam o de ben bloka fouye vraiment ou kay se ko ka barayela mo
Evek emalibe huminibe dina alnabi Isa anangondi e botobe bomako do botomobe noddirta conference episcopal ordinaire e wi huminibe dum gal kawrital balde tati fanda mudum faabe kolita chrétien en kanye e malinkobe kabaruji gondi leedi malindi handen halaji kewdube kalas li o botu hono dewtere pawinde dow jangingol sukabe l'école jande duwolnde basiji gondi hakkunde basiji hakkunde jallenyidi e yambere nogay lewru janvier wonno yambere mangal pad ende nenno be kolita e eglise catholique windan lettre de noddirta lettre pastoral hokka gouvernement o kede ko eminence cardinal Jean Gerbo wi hamsetu toure do faccitango Ousmane Diko
hala mu woni serefe dun pemborki cendawo gaddawo cendawo le ngeyal golle fa anda jati ar wondi e bonnede likebal hakilaji di galana minen yo famminde jamaaje christien de famminde rewbe worbe malifu jogibe anne lobba hasidimbe e ko woni gonga eden li wattu tiddo fasanne ko wadi le puddode hitande de anan mettina wonki ka minen tajuri tagode o ana wawi wadde le berde meden gaddal e jilli famdo yo eli yamiroro makko gonden wana do momeden otan dum fu fa seydani o gondudo du e fecciude en itude wonkeji raeta
taggal han gollirde mojinama le mali darantonde haybude golleji gollirde nokku ineno nantinobe kabaruji de gollirde wattana ha gelo golleji nantinobe kabaruji mali ka tafon horngongo mejangaji bomako tan wodani hurbitingongol wadi kenyen taggal ko himbe sappo e didon jangina labi kewdi fandarno golle mudu kede ko aliyu jim kajaado hottu autorite de la communication bi Juliette Koulibaly du faccitango Umar Waygallo
un centre de monitoring pour
odo centre momi noddir centre monitoring hak kanyu darni dum lato sababu somi kettino no kabaruji di ngori le air fu momi muyi nyaloma furdu le yontere fu mi kettinto dum fa dum laba somi tiliki hettinade dum fu mi bantoto ko radioji ko wada e juude amen ko yata lebbi sappo e jetti teleji di wada e juude amen ko yata lebbi sappo e jenaayi ko nayri bangal yottinobe kabaruji bindobe le beme ande kanyen bindobe do dereji le ko warata ko mi ngaran di do hen dabareji dido golleji min gara gollude do le leedi ndi fu e mangal mudum
porte sur l'ensemble
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakirabe nyandar ben kabaru jingon ile region ngaji meden di en pudderan dida bo kulikoro koyata anenno koyata azan en bizeniriro en nogayon an gondi beedenede famu golle ile kenye do kabaru kake topografi do wonno humani gol golleji leedi fanda mudun nenen fanda jandende ana fawi do beedingol gollobe be andal yalla ana beedaranade golle mudun le on nokku ngal kawrital balde jo direction nationale generale do gollidal programme sous secteur de l'irrigation de proximité kanye ZIZ darani golleji mudum jande ana wondi e wadede to yoro soto illa kenya fa kabaru pesugol beede huncenede hore ko yata chapande jeddo directeur en technique santé humini be fesugol maire en kanye e horebe asako ngaji kawri ende nen kawri ngal kawrital fa nda mudum hollitinde golleji pesugol ngadaadi no kanye e hollitinde dabreji kesi kandi bamede yalla pesugol ana beede daranede le onnoko ccrf yoro so darani kawri tangal horebe ONG IRC mbaddi entrepreneur en kanyi e nannobe jawdi to menaka to halaj mabbe di anapa wino do hokugol luma golleji kanyi e golleji ngadaade le hitande 2017-2018 e wi ONG IRC ko buri million tati watta do kabar hokugol lumoji le kawrutangal neno entrepreneur en be kuliti wid entrepreneur en le wobbe dokkote golleji di kambe be njoppe sakirabe do kadudi kabaruji ka kedde hedaado no wowirini yewterende ana wodi wassalam.